kwanza ni depth and emotion, hata reception figure ndo inafanya ni wewege mtoze. So siri umeichanga ni blame, kini uvi ya tabiri na zia chipembe. Cheshi yako madoido, sifanyi ni aido. Kondo mepumis kule machizma baibo. Na vutia zege sova na godi, milele mejivunia na mshukuru godi. Walo niti stress, ulivyo flash, paka tabia ato kigia rest. Awenye cash na wabania awajui, mini mepangiwa na Mungu madui. Meshia togo figa majungu, baby domo ni nyumba maneno. Usiogope zoea baby, ata wonge kileno. Weni number one special for me, zige gift, una mpinzani kweli baby. Misi kupichi
baby buku wanawe, unanifanya najivunia. Nahitaji uelewe, weni moja kazi ya mia. I'm so happy, I'm so happy, I'm so happy baby. I'm so happy, I'm so happy, I'm so happy baby.
Mina we, no me se, ni zidi just a range. Yo baby, ni kure, moyo ni iwe shire. Staki ni kucheze, tuende home kwa waze. Tutambulike pande zote ili mambo webye. Moja kwa moja paga chachi, wreck your people. Ni hape kwamba sikuachi, mina we di kifo. We ni muim kama mama, iyo sio kificho. Timize dream, nishazama ni kutunze kajicho. Kuzo pendele, nagyari utu kuliko pay. Pia uwache gay, wano jisifu shobo gay. Kudifa bedo, kacha tabia ni sex radio. Mini shika edi, na kuzimia kwa konshe dedi. Napendo live mcheshi, napenda pia baby face. Ulivyo mlaini, kapenda wanjani kuliko maze. Lady sito kutenda, mama utopata stress. November mpaka December, chochote walo to
base. Baby buku wanawe, unanifanya najivunia. Nahitaji uelewe, weni moja kazi ya mia. I'm so happy, I'm so happy, I'm so happy baby. I'm so happy, I'm so happy, I'm so happy baby.